akagacumindiramo nirurangiza kandi ntibyoroshye kukavamo iki gikundi nirirwamo kizanyiza cyangwa kinyice biwaniremo ntibemere ibyacaci ngo nibajya no kwaji ukibi bakoza bakwite panci bafitanye bifu na soda banga kumbona ndi soba batisha kigotomera utazaba imbwa bafitanye bifu na soda banga kumbona ndi soba batisha kigotomera utazaba imbwa mapia buhesha buriya numbesha ukaba umfatiranye ngo nuko ndumuhine Ibi byanundisha n'ibiyogumwesha biranyoreka naraje nda kamarayika yeah 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 Kako aribyo bitwika Wani bagije gatigisimu Mora mumura gasamu samu Nabaya kasisi Ubu ndi muri meditation Ndambiwe iyi situation Ja nabara mve muburara Ngarukire jeje Ubu ndi muri meditation Ndambiwe iyi situation Mve muburara Mkarujire jeje Bafitanye bifu na soda Wanga kumbo nandi soba Batisha jigotomera utazabimka Bafitanye bifu na soda Wanga kumbo nandi soba Batisha jigotomera utazabimka